mwenzenu kumpenisha acha kuvutanisha acha ila mapenzi siwezi acha japo yananiumiza
ukiniona nipo kiwanja nipo hapa kuruka kwanja mara moja moja navutaga ganja
ichao
ikae kiganja
thanks baba God for a blessing I'm living my life no stressing music that's my dream what I'm chasing ukisikia nimelewa nitetesi
unaninavyo nataka na biti piano za kisasa na TBT mwendo wako iko tunaya